metro sukato.
Hustle up, young man, don't stress. Nazi locate, na finesse, na collect. Mini koni 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 ko blessed. Mini koni 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 ko blessed. Nike jipa nazi spend, kuzi spend. Kawe si fam, basi uneza witness. Mini koni 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 ko blessed. Mini koni 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 ko blessed. One life to live, what you expect? Came straight out the gara, niko na dent. Lakeside boy, what you see is what you get. Last time nili mess, ni academy yangu kwa net. Learn, kuficha white, yon the best life. Ndo wasijue kile una drive, kani X5. Piga mboka, toka ngware mbaka late night. Juko moka kabla 14, ndio kui get right. I can hear the money calling, we made it, we balling. Ulisikia nina benzo, ni ukweli, si story. Nili visualize, kila kitu komori. Mfuko zinoni, zifure design ya atoli. Carats kwa shingo. Keep it simple. Pesa ni zako enda vake ilikizo. Life ni fupi na inasonga kwa mpigo. Atuko equal kama huku wanza zero. Hustle up, young man, don't stress. Nazi locate, na finesse, na collect. Mini koni 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 ko blessed. Mini koni 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 ko blessed. Nike jipa nazi spend, kuzi spend. Kawe si fam, basi uneza witness. Mini koni 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 ko blessed. Mini koni 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 ko blessed. Manifest, 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 inshallah. Bora afya hizo zingine nita balance. Na tuki lose, tuko short, ta recover. Ukifungwa bao tano, una come back na saba. Cheki life zime change, tuko fiti. Made my first mili kabla Ruto ingia ofisi. Mili fika kana mbele ya baba siko misri. Na ingia from the bench na manda game ka MVP. Papa, God, kauna nisikia. Wale wamefika mwisho si washonjia. To be sincere, kile tumepitia. Neza sheda, tia nikifikiria. Pop champagne for the good times. Na tuwezi wacha ama mble na watu divide. Kill pressure my G na wongeze grind. Light one, smoke one, free your mind. Hustle up, young man, don't stress. Nazi locate, na finesse, na collect. Mini koni 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 ko blessed. Mini koni 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 ko blessed. Nike jipa nazi spend, kuzi spend. Kawe si fam, basi uneza witness. Mini koni 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 ko blessed. Mini koni 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 ko blessed.